Timotheo mokwongo, 6. Owete duto manie tich misumba nyaka kwan ruodhgi ka joma onego miluor duto, mondo kik gicha nying Nyasaye kod wach mwapuonjo. To wasumbini man gi ruodhi moyie kuom Kristo kik cha ruodhgigo mana nikech gin owete, to nyaka gitingi maber moloyo, nikech joma gitiyonegi gin owete ma gihero. Ka ipuonjo, to wechego ema nyaka ijiw malong'o. To ka ng'ato kelo puonj mayore, kendo ma ok oluwore gi weche mar adier mag Ruothwa Yesu Kristo, kod puonj mamiyo ji luoro Nyasaye, to mano nyiso ni en ng'at ma jasunga, kendo ok ong'eyo gimoro. Oore mana gi mino wach, kod goyo mbaka makelo nyiego, gi dhaw, gi hango wach, gi chich maricho mamiyo ji parruok, kod donruok maonge giko. Joma timo gik ma kamago gin joma parogi okethore, kendo ma adiera oselal nigi. Giparo ni lamo Nyasaye nyalo kelo nigi ohala. To chutho, lamo Nyasaye nyalo kelo ni ng'ato ohala, to mana ka gik ma en go orome. Ne ok wakelo gimoro e pinyni, bende ok wanyal kawo gimoro wa ago. Omiyo, ka wan gi chiemo kod lewni, to mago mondo oromwa. Joma dwaro bet jomwandu podho e tem kod gombo mathoth mofuo kendo mahinyogi. Gombo ma kamago rwako ji e kethruok, kendo miyo ji lal, nimar hero pesa e chakruok mar kit richo duto. Jomoko osegombo mondo oyud pesa mathoth, kendo mano osemiyo gibaro giweyo yie marwa, mi gichuowo mana chunygi giwegi gi chandruok mathoth. To in, ng'at Nyasaye, nyaka ibed mabor gi gigo duto, to dwar mondo ibed mana ng'ama kare, kendo moluoro Nyasaye. Bende man gi yie kod hera, kendo motimo kinda, kendo mamuol. Ked lweny maber mar yie kimako ngima mochwere, ma en ngima mane oluongi eka ne ihulo malong'o ni iyie kuom Kristo e nyim ji mang'eny. Amiyi chike nyim Nyasaye mamiyo gik moko duto ngima, kendo e nyim Kristo Yesu ma bende nohulo malong'o yie ma en go e nyim Pilato. Chikno en ni nyaka irit chik mane omiyi ma ok iketho, kendo ibed maonge bura nyaka Ruodhwa Yesu Kristo duogi. Nyasaye mipako, ma en kende e wuon loch, nomi Kristo obi e kinde ma en owuon oseketo. En e Ruodh Ruodhi, kendo en e jaloch moloyo joloch duto. En kende ema ok otho, kendo odak e ler ma dhano ok nyal chopoe. Onge dhano mosenene, kata manyalo nene. Pak gi loch manyaka chieng' obedne. Amin. Nyis joma nigi mwandu mag pinyni mondo kik gibed jong'ai, kendo kik giket chunygi kuom mwandu manono, to gigen mana Nyasaye mamiyowa gik moko mogundho mondo wabedgo mamor. Nyisgi mondo gibed joma timbegi beyo, ka timbegigo ema obedo nigi mwandu mogundho, to bende mondo gibed joma ng'won, mayie pogo gik ma gin go ni jowetegi. Ka gitimo kamano, to ginikan mwandu manobed nigi mise maber e ndalo mabiro, mondo giyud go ngima ma en ngima mar adier. To in Timotheo, rit gima osemiyi mondo irit. Kik ichik iti ni weche manono ma onge tiendgi, kod mbekni ma ji goyo kuom gima giluongo ni rieko, to adier ok en rieko kata matin. Jomoko mawacho ni gin kod rieko ma kamano, osebayo yo mi oa kuom yie ma wan go. Ng'uono obed kodu.